bokubhaliswa kwabantwana phansi komama abangengobabo nanjengo ngenjongo kwezokuxhamla kwilifo kwilifa nakwezibonelelo zikarhulumente ngendlela engafanelekanga. Elelinye ke naye ulumka Oliphant lamaxhoba ale ngxaki esithi emva kokuphanda kwinkqubo zikarhulumente fumanise ukuba naye unomntwana angamaziyo obhaliswe ngaye, kodwa ke ukuzivela kuye ngqo osisithethi selisebe emqebeni thina masamkele ulumka Oliphant. Sisulumka, enkosi kakhulu ngexesha lakho sakwamkela enkqubeni.
Nama ndizibotsele kuwesethu noba phulaphula basemhlobo.
Kwenzeka ntoni sisilumka? Ndiyafuna ukuqala nangesi sakho isiganeko sosibona ngokuso unomntana ongamaziyo. Kwenzeka ntoni, uzokufumanisa njani nawe oku?
Siyalungisa sethu ii-systems zethu. Sithi u-social development uba ngaba yena kwisenta yeenkonzo zethu, yonke into yalapha eMzantsi Afrika ingalungiseke. Sizawukwazi ubana sibone uba umntwana ongenamzali uhlala kanjani na. Sizokwazi ukubona uba ngamntana ukhulelwe ngaphaya e-health, bathi kumntana omncinci okhulelweyo sikwazi ukujonga into kokubana uyazifumana na iinkonzo, uyaye esikolweni, umntana uyayifumana i-grant, ufumene psychosocial support. Siyakwazi nofuthi sifuna ukujonga ukuthi njengoba abantwana abaninzi phaa esasa bengenabootata phaya e-maintenance court banabo na ootata, sithathe ezi registers zethu sizijonge sikwazi ukuthi bangaba ungumntu othi umntana anganatata phaa esasa kanti phaya e-maintenance court uyamthathela imali, sikwazi ke ngokukudilishana nezo zinto zinjalo. Sikwazi sethu nokubona i-database yethu isinika ntoni na, what are the findings esizifumanayo apha kwi-systems zethu. For instance sethu sithekwa siphinda sijonga enye i-system yethu ekuthiwa ngu-child protection register, lena siye sijonge ubala xa uzosebenza nabantwana u-unsuitable na, u-suitable na to work with children. Xa sijonga apha ke ngoku kule database siyafumanisa ubana abantu baseMzantsi Afrika bayayisebenzisa i-database ngoku, kodwa bafuna ukwazi naba babaqeshayo bakumanyana amazwe bakhona na kule database yethu. Yize kwesam istori sethu njengoba besihleli ke ngoku sonke sibonisana ezi systems ngenza ntoni na, kuthiwe ke khambi ke sithathe apha kuni volunteer umntu ofunayo uba sijonge yena uba uyabonakala napha kakuhle. Nyani sethu nam ndiniki colleagues ke i-details zam, singene home affairs sifike zibone uba ngoba nabazali bam banabantwana bangaphi, utata wam akasekho. Eve kum ke ngoku baxa bejonga kakum bathi unabantwana abathathu wena, ndithi bo hayi bo njani, andinabantwana abathathu mna, abantwana mam babini. Kube ke ngoku kulapho ke ngoku sizama ukubonisa futhi ne-effectiveness ne-importance yobana ezi registers zethu funeke sizi-integrate-ile u-social development abe at the center of the delivery of services and these systems of government. No president xa ihleli yopha uba ngabe uyavula i-system of social development abantu isimo sabo sinjani na, nominista wethu xa ehleli efuna ukujonga ubana ingxaki esinazo ke-social development yintoni na, ithini idatha ngathi as uMzantsi Afrika akwazi ukusinika ke ngoku targeted intervention.
Ndiyafuna xa sibuya nyhani entengisweni sike sijongele ukubana iye ihambe njani kanye le nkqubo yokubhalisa xa uzawukwazi ngokuzibona uba sekuthiwa unabantwana abathathu ibe unabantwana ababini bebhaliswa ingengobakho. And ndinomdla wokuva noba because it could be something engenzeki kuwe wedwa le, mhlawumbi omnye uhleli engazazi endlini uba ukule meko ukuyo. Kodwa ke sawubuya sincokole ngalo mba emva kwentengiso. Ngicela nje usibambele kweli cala lakho enqameni.
Ndingupamela usomashishini oselula onamaphupha amakhulu ngeshishini lakhe. Ndifumane kuWalletwise i-drama series entsha rhaca yomfundiso ngezimali oyiphathelwa ngabakweStandard Bank. Phulaphula ku-UWFM Drive qhongo lwesibini uzivele ukuba ndikhawulelana njani nemicelimngeni ngokwezimali nakwishishini. Ngaphezulu ungasethuba ndokuphumelela i-R2000 qho ngeveki. Yiba Walletwise, qala kuloo ndawo kuyo. I-Standard Bank ngumboneleli weenkonzo zezimali nombolekisi obhalisiweyo. Kukho imiqathango.
U-Eskom sele eqalile ukwakha iintambo ezintsha zombane. Sivuselela i-substation sisakha nezintsha kwilizwe jikelele. Sikwenzela ntoni oku? Iintambo ezintsha zokuhambisa amandla zakwenza kwande ukuphehlwa kombane ukuze kubekho umbane owaneleyo kwiindawo eziwusebenzisa kakhulu elizweni jikelele. urhulumente no-Eskom sisebenza ngokuzinikela ukwehlisa i-load shedding ide iphele.
Mama?
Ewe, nana.
Kanene kweyiphi insurance?
Ndikwi my way. Yaye phaa kuyo ke ndifumana ixabiso lokwenene ndonga uxhaxhe wemali kwi-premium ye-insurance emoto yam.
Asoze, nyhani? Uyitheni laa mali yongayo?
Eneneni ke sana lwam kuba ndithanda inzolo ndisenzele inceba ndazithengela ii-headphones.
Hayibo, intoni?
Inene.
Tshintshela kuMyWay ze wonge ukufikela ku-40% kwii-premium ze-inshorensi yemoto yakho. Wonga ngokuthe xhaxhe ukuze uphile ngendlela eva wena. Ngena kuMyWay.co.za okanye tsalela ku-086064-6464. IMyWay ingumniki inshorensi ogunyazisiweyo ongeyiyo eyobomi. Ikwangumniki zinkonzo zemali obhalisiweyo. Kukho imiqathango.
Suya naye ke sesithethise sebe lophuhliso loluntu sisilumka Olifant. Sisilumka enkosi kakhulu kuqala ngokusibambele emnxebeni. Ndibuyele kuloo mabesi mncokola phambi koba siyintengisweni. Ndifuna uqiniseke suppose omnye would assume into yokubana naziphina iinkcukacha endizinikela endizinikezelayo nokumacandelo athile nakurhulumente kumacandelo enu karhulumente zikhuselekile ngalo lonke ixesha. I-information ngami le nam ndinikezelayo unless ngumntu wento lo uzawuphosisa ngathethi nyani ngaye. So kwenzeka njani ke kwinto yobana sibone ibhude kaphi le nto esiza kubona ukuba kwiingxaki ezinje apha kwiinkqubo zenu.
Alof, andithi e-home affairs ke mna ke ndibachazele because kaloku ayithi sizama ukuklina i-system karhulumente. Sizama into yokokubana sikwazi ukuzibona izinto ezenzekayo be it an human error or be something a-deliberate eyenziwa zii-officials. Le nto ke ngoku kubalulekile into yokokubana sihlale sithetha sisonke. Yile nto kubalulekile sihlale uba ii-database zethu ziyathethana na sneak information right now. Uyabona ke indaba ye-370. You will always hear abantu besithi kuthi into yobana andiyifumananga kule nyanga kwenzeka ukuthi. Kanti phayana xa sijongayo siye sijonge zonke ii-databases zethu every month wena sethu singene apha e-correctional services sikujonge ubana awubanjwanga kule nyanga na, sikujonge eNSFAS sijonge into yobana awukho sesikolweni ubhalisanga kule semester na, sikujonge ebhankini yakho na ubanje uba usithi akho income apha kuwe eyenzekayo kanti ikhona. Sihambe sikujonge kuzo zonke ii-database karhulumente ukwenzela into yokokubana sinike abantu imali ekufuneke bebefumene. So ne-370 ke yiyo ke le nayo ibisibonisa into yokokubana kubalulekile. Abanye abafuna urikha sethu umntu athathe inumber ayorikha angarikhi nge-ID number yakhe kodwa ufuna imali karhulumente. Singamniki ke ngoku ngoba urikhanga ngapha.
Sisumkelo nto endifuna uyiva kakuhle ikule ndawo yokuba lo mzekelo wakho umzekelo ke senze ngawo ukuba uhleli endlini ungazazi into yokubana abantwana abathathu wena kwisystem kanti abakho abantwana ababini. Iphi problem? Could it be zii-officials zenu mhlawumbi ezinokuba zinokwenza ubuqhophololo obunjalo okanye because if andizozazi mna ukuba ndinabantu ababathathu ababhalisiweyo ngeyiphi le nto ingahambi kakuhle pha kwisystem zisebenza njani iisystem zenu? Ndibuzela nomntu osekhaya ophulaphuleyo ongazaziyo kanye namhlanje into yobakukho umntu oqhamlayo ngegama lakhe kubhalisa umntana ongengowakhe angamaziyo yena ehleli pha ekhaya.
Ndisamele u-Home Affairs ke azokwazi ukundixelela mna uba kwenzeke njani kweyam indaba. Kodwa ke singachazela nge-social development. Siye sathi sihleli apha nje basijonga futhi abantwana begranti. Xa sijonga abantwana begranti sijonga i-database yase-Home Affairs. Safumana situbana kukho abantwana abasezawuzalwa abazawufumana abafumana i-grant. Uyabona ke ngoku siyayithatha ke ngokulaa nto sihambe sesifake ku-SIU uba mayi-investigate uba kwenzeke ntoni apha. Ngoku bendishiya xa ndiqalayo ndathi sethu abanye abantwana kuthiwa abanabootata phaa esasa athi umama ndimazi utata womntana ndisenaye kodwa uyahamba ayothatha i-maintenance money ngapha ya e-Department of Justice. Sifuna ujonga nezo zinto ke sethu into yokokubana abantwana abaninzi balapha na e-social development kwasasa abekho na pha maintenance court ukwenzela ubana le mali ikwazi ukuya ebantwaneni abayideservayo.
Okay. So ni jikije isivumelwano sokuphucula ukukhusela kwengcukacha zoluntu. Ndiyafuna ukuva bana siza kusebenza njani futhi sincedisane njani uqinisekise ukukhuseleko lwengcukacha ezibalulekileyo ukubheka phambili. Nomntu mhlawumbi sisilumkophulaphulayo ufuna ukuva into yobana ndingenza njani nam kwelam icala uqinisekisa uba akho mntwana ndingamaziyo obhaliswe phantsi kwegama lam.
Ndithilo ke ngokusethu ndathi andithi siye sithathe izinto esizifumanayo sise ngapha kwelinye isebe sithi kanijongeni yintoni eyenzekayo apha ngoba thina sifumanisa ukubana nasi into yenzekayo. Xa ndisithi u-social development ubalulekile abe kwi-center of the delivery of services ngoba wonke umntu ofuna uncedo uzaphi uza apha e-social development.
Ndibuzela umntu sisiluka ufuna uzifumanisa umntu ufuna uzitshekha into yobana akanozibhaqa kule case yakho nasendisuke evile umntu aqoba ndinexhala uyakwazi umntu mhlawumbi ukuya ayo kwisebe lenu ayojonga nje okwangoku into yobana akho mntu ubhaliswe ngegama lam oqhamlayo ngeba ndibuza into enjalo anikwazi uyazi
kaloku sethu zii-departments nee-departments sinee-responsibilities ezithile. I-register of the country and the owners of biometrics and identity kusoshukuku ku-Department of Home Affairs. Yiyo le nto ke ngokuthi xa sibona izinto ezirongo apha funeke sithathe apha sikuye ku-Home Affairs. Sithi Home Affairs jongana nale nto siyifumanayo thina apha ngoba asiyo responsibility yethu leyo thina singu-social development but senzela into yokokubana ii-databases nee-databases zethu xa sibona into ezingalunganga sikwazi ukuthethana ngedepartment ubana khawuqwalasele kule ndawo ngapha into esiyibonayo nanto.
All right. Sizimkana ngicenga xa sele nizifumene ingcukacha ezipheleleyo ku-Home Affairs nokuba nifumene ingcukacha ukuba oku kwenzeke njani na ekwakuba kuhle siphinde ke mhlawumbi usazise ukuze nabanye abantu bazoba nalo ulwazi oluphangaleleyo nomntu ayazi ukuba sesiphi isitepu efuneka isithathile okanye uyakwazi uzikhangelelana ngokwakhe ku-Home Affairs ukuba akho mntu ubhaliswe ngaye. Nkosi kakhulu ke kodwa kube ngexesha lakho.
Kakhulu
sibulele kakhulu ke lowo thina sincokola naye emnxebeni ngosisithethi sesebe lophuhliso loluntu usisilumka Olifant esikrobisa ke kwezondlela zokuphuculwa kwenkqubo zokukhutshwa kwenkcukacha zoluntu nokuphuculwa kuya kwenkonzo eluntwini esitsho ke esithi bathi xa bejonga bebona kukho ukungahambi kakuhle kwezinto kwiinkqubo zabo befumanisa into yoba kukhona abantu abaxhamla ngendlela engeyiyo nokubhaliswa kwabantu ngendlela engekho mthethweni esitsho ke sithi ngoku bayile kuba ke ayiloxanduva lwabo elona xanduva luphaa kwisebe lakaHome Affairs babhaleleke kanye bayile kwisebe lakwaHome Affairs ukukhangela into yokubana uphi undonakele kuze ke onke la masebe asebenzisane uqinisekisa uba liyaqiniswa ukhuseleko. Basalindile ke nabo kwalaba icala ukuva ngeenkcukacha ezithevetshe zokuba ingaba oku kwenzeke njani na ingakumbi enze umzekelo uba ngelithiwa betesta okanye befuna ukujonga basebenzise kwa umsebenzi ophangela pha inguye ke kusetyenziswa yena ulumka Olifant kanti uzawufumanisa into yobana unabantwana abathathu babe bakhe bebabene. Sithi ke basasebenzisana nesebe lwakaHome Affairs okwangoku ukujonga into yobana ingaba oku kwenzeka njani na. Masikhangele ku 0413911221 uba wena ucinga uba mhlawumbi kulo mba besincokola naye nolumka ezintoni ifuneka zenziwe uqinisekisa ukhuseleko lwenkcukacha zoluntu. 0413911221
zibuzwa kuthi indaba msasazi mnandi ifuna ukuthi isebe maliqinisekise njengoba lisenza no Home Affairs.